magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka Koonfur Galbeed ayaa lagu qabtay tababar ku saabsan isbeddelka cimilada. Tababarka ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka kala socday wasaaradaha beeraha iyo waraabka, xubno ka socda wasaaradda deegaanka iyo maamulka magaalada Baydhabo. Agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Koonfur Galbeed, Aadan Cabdullaahi Isaaq, ayaa ka warramaya ahmiyadda tababarka.
Maadaama sida haddii sii socotaan waddanka geeka marahay, adduunyadaba geeka marahay, micnaha heer languuri baalkii leeraay technology marka kana maybano saacida yihiin dhinaga unanku ku faaidaysan lahayn qaabka unankula socona environmentagii, biyogii, beerogii, livestockgii, all this weli unanku ka isticmaali lahayn oo kuga aadin GIS-kan. So marka kolay muddo dhowr maalmood ee socda doona waa sida caadada ee maybani facilitate garay oo nin hanijeedii doona khabiir injineer Axmed usii waliya akhbaaraad oo information ka dhex jar cilmihan ah sida usnin rajay doona insha allah siin masin ku rajaynaha maadaama etolan walona information qusay isin qaarkii iyo isin takhasusaadkii qayb oo IT dadka un badan isin etin ina si dhib laysa un ku faa'iidaysan doontan ka kordhi doontan xafiisyada emailo kaleeto made qalabkii iyo baraatiki markii la deera dabcan baraatiki ahaana jarto isantasa doona markaasi may banaagdaas intiisan cilmigeena dibdanba dadkiisii ugu dambaysan un ku faa'iidaysatan may bana guulin hataa marka wasaaradda bay'ada iyo cimilada isbeddelka cimilada Koonfur Galbeed marka insha allah may ba rajay intiisiina sa dhib lan ku faa'iidaystan oo bilaahay ogolaada waana sida official ah oo meel si toos aanan guda galane nin furin yahay bilaahay ogolaada mayna ka wareejiyay khabiirka injineer Axmed Siid casharada ninka bilaabo ciidan aga mahadsantir.
Wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Koonfur Galbeed ayaa dhowr tababar oo ceenkan ah ku soo qabatay magaalooyin kale oo ka tirsan Koonfur Galbeed.